sɛnɛkɛlaw ye mali diɲɛ bolo k'an ka mali diyara mɔnikɛlaw ye mali diɲɛ bolo k'an ka mali diyara gɛnnikɛlaw ye mali diɲɛ bolo k'an bɛ malidenw fo